하. 하. 하.
Wanasema mimi msiki, nilizaliwa hosi. Kama riziki, nipata takinyozi niko one step. Runway kwa highway, bila kikambi ila suspect karoze. Kushindwa kumake do, uwezi make sense. Chize on the beat, mic check. Life is promotion, kamu kita naija. Maisha natukusha, nikana ishi kwa rounda. Maisha stress, depression ya non-stop. Nataka kwa star, mi ulala kwa rooftop. Miss fortune, ulala na ghost. But still go hard, yani coast to coast. Wakikuta glue, zangu ni maglucose. Life teaching, mi overdose. Bade budi kwa kamba, nangangana toki bana. Asidi ana sababu.
Akrena ibuti shuta. Sina papara, na kati chini sito fanya fupai. Na futa subira, na poka mamola jani pae. Sina papara, na kati chini sito fanya fupai. Na futa subira, na kucha. Bahati yangu, bahati yangu, bahati yangu.
Sina papara, na kati chini sito fanya fupa, na futa subi.